just welcome each and everybody to this gospel gathering, the only place whereby Jesus Christ is exalted without compromise.
Ndikulandire nsoni tu abale nonse kumkumano umene cholinga chake ndikulemekeza ndikukweza Kristu opachikidwa yoposachosera kapena kuonjezerapo.
This gospel that we are preaching is very unique because it's of Christ and Christ alone.
Uthengatu umene timaulalikira ndi uthenga wopatulika kapena kuti mwapatira dera chifukwa malankhula za Kristu, Kristu yekha basi.
And those that can hear this gospel that we are preaching are the only people that God erected before the foundation of the world, and they are extraordinary people made by God Himself.
Ndipo aiwa amene akhoza kumva uthenga umenewu ndi anthu okhawo amene achita kukokedwa ndi Mulungu Atate mwa Yesu Khristu. Ndiponso kunena kuti anthu amenewu ndi anthu akalekale amene Mulungu anachita kuwapangiratu kuchokera pachiyambi.
We never hear this gospel because we have got an effort to hear, but we hear this gospel because it has pleased God to reveal Christ in us so that we should see Christ and His beauty.
Sikuti uthengawo timaumva chifukwa cha kuthengera kwathu kuti tili mkuthengera kukumva uthengawo ayi koma timaumva uthengawo chifukwa Mulungu mwini wake wachita kutitsegulira makutu akumva komanso kutsegula maso athu kunena kuti tikathe kuona kukongola kwa Khristu.
What a comfort and blessed is the one whom the Lord erected from the foundation of the world. Christ died for him and the Spirit regenerates and he sat down and heard from the Lord.
Komatu mawu amene amakhala otonthoza kwa iwo amene Mulungu Atate anawakoka mwa mzimu ndipo kuti mzimu wa Mulunguyo anavumbulusa mwana wake mwa iwo ndipo iwowo amasonkhana pamodzi ndi kukhala pansi kumvera kwa Mulungu.
Last Friday we were in the book of John chapter 19 from verse 2 through verse 6.
Lachisanu lapitali chatu tinali mbuku la Yohane chapter 19 kuchokera ndimeyake yachiwiri kufika pa ndime ya 6.
More especially we paused from 2 to 5.
Maka tinakhazikika tu mundimeke chiwiri kufika pa ndimeke chisanu.
And today let us start from verse 5, 6, going yonder.
Ndeno lero itatiye tipitirizeni pamenepo koma tiyambire mundimeke ya 5, 6 kupita chitogolo.
John chapter 19, verse 5. Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate said unto them, behold the man.
Pamenepo, Yesu anatuluka kunja. Ndimeke ya 5 akuti. Pamenepo, Yesu anatuluka kunja atavala kwa achibakuwa. Ndipo ananena nawo amalankhula ndi Pilato, taonani munthu uyu.
And last week we were saying that Pilate was preaching Christ to the people because he led the people, he caught the focus of the people to Christ.
The weekend we get in my photo goes up when I go to Pilato, I mean a malam place, I'm a car without a like a Christ to one. If I'm in a malam place, I'm going to go for a chibi.
At first, everybody was doing whatever he was and was thinking in whatever he can. But when they saw Pilate coming and Pilate had a word to the people, then he turned the mind of the people to see Christ. At first, these people were staying, were doing whatever they think. But when Pilate came, is when Pilate had a word and spoke to the people, behold the Christ, whereby he caught the minds of the people to stop whatever they were thinking and now see the Christ.
Fodu poyamba, anthu anali kudzikhalira ndipo aliyense amapanga zimene anali kuchita munthawi imeneyoyo. Kufikira pamene Pilato anadzalankhula mawu onena kuti taonani munthu uyu kutandaza kuti amakakopa chibi cha anthu kuti wina aliyense asiye zake zimene anali nazo azimene amapangazo ndi kuyang'ana pa Khristu.
Once Christ has been seen by the people with their sinfulness, is when they arouse and start speaking whatever was inside them.
Ndipo kunali pamene masuwa wa anthu awa atamuona Yesu Kristu masuwa wa munga masuwa munthu wochimwa mpamene sopano kuna dzuka ukali mkati mwa mitima yawo pa Yesu Kristu amene.
Verse 6 says, when the chief priests, the one who was the overall in charge of the junior priests in the tabernacle, in the called to be the church, when the chief priests, therefore, and officers saw him, that is Christ, they cried out, saying, crucify him, crucify him. Pilate said unto them, take ye him and crucify him, for I found no fault in him.
Pamene mundime ya 6 yakuti, ndipo pamene ansembe akulu, akamanena kuti ansembe akulu, akuyankhula za iwo amene anali ansembe oposa azinzawo amene amasogolera ansembe ena munthawi imeneyo mmalo omwe amatchula kuti malo opembezera kapena kuti mukachisi. Ndipo pamene ansembe akulu ndi anyamata anamuona iye kumuona Yesuyo anafula nanena, mpachikeni, mpachikeni. Pilato ananena nawo, mtengeni iye inu nimumpachike, pakuti ine sindipeza chifukwa mwa iye.
You can see that the one who leads the people with the word of crucifixion are those called to be the preachers, called to be the priests, called to be the church.
Ndiyo mutha kuona baba kunena kuti aiwa amene amakasogolera ntchito yompachika Yesu Kristu ndi anthu amene amakachitira zonena kuti ndiadzisogoleri, ndiansembe, ndiakuluakulu a mpingo, anthu omukaopembera.
These are the priests, the chief priests, demanding Christ to be crucified. Why do them that are called to be innocent people, those full of mercy, those full of worshiping Christ?
Anthu awatu amene akushidwa kuti ansembe akulu amene amakapempha kunena kuti Yesu apachikidwewa ndi anthu amene amakadzitchula kokha kapena amakaziwika kuti anthu opemphera odziwika kuti ndi anthu achifundo, anthu amenewo ndi amene sowakampachika Yesu Kristu.
So here we can conclude that the enemy of the gospel, the enemy of Christ, are the church goers, the congregation.
Apa mpomwe ndikhoza kusimikizira bwino kuti adani ajendo wa Kristu ndi aja anthu amene ndi opemphera, anthu amene amadzitchula kuti ndi opemphera pachipembedzo.
Because that the ones that claim themselves to be innocent, but having the angry in their heart against Christ, the little savior of his people.
Pomuona kuti anthu akenu ndi amene amene anadzazidwa ndi mkwiyo pa Yesu Kristu, pamene anthu amene ndi amene amadzitchula kuti ndi anthu achifundo, anthu opemphera ndi amakadana ndi Yesu Kristu, mpulumusi weniweni wa anthu ake.
Acts chapter 3 verse 15 to verse 13 to 15 says,
ndifaya kati kambaya angana mbuku la machidwe chapter 13 kufika pa 15, ane nakuti
Acts 3 13 says, the God of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his son Jesus, whom you delivered up and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go.
Ndime ya 13 yomwani nakuti, Mulungu Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo, Mulungu wa makolo athu, analemekeza mwana wake Yesu, amene inu munampereka ndi kumkaniza pa Pilato woweruza iyeyu kummasula.
So you can see this Christ that we are talking is the one that was found ready to be sinful to the people while he was not sinful, he was holy before God.
Ndiyo mutha kuona kuti Yesu Kristu amene tikumulalikirayo ndi Yesu amene amakayesedwa olakwa mmaso mwa anthu pamene iyeyo anali osalakwa pamaso pa Mulungu.
So the writer Luke writes this book of Acts but pointing the people to Christ by saying that this is the Christ whom you denied, whom you crucified, the same Christ that God made to be the savior of his own people.
Ndedu Luka amene analemba buku ili la Luka ali polemba buku ili anali kuwalozera anthu pa Yesu Kristu bolankhula kuti uyuyu ndi Yesu yemweyo amene niyo munamkaniza ndi kumweruza pamaso pa anthu ochimwa.
Verse 14 says, but he denied the Holy One and the just and desired a murderer to be granted unto you.
Pamene mundimera 14 akuti koma inu munakaniza woyera ndiolunga mayo ndipo munapempha kuti munthu wambanda apatsidwe kwa inu.
Who is the Holy One and just? That is Christ Jesus. Who is the murderer? That is Barabbas, whom the people asked of.
Kodi woyera ndiolunga mayo ndani amene yoru ndiye Yesu Kristu nanga wambanda munthu amene akuchidwa amene anthu onse anampempha yo ndani amene ndiye Baraba.
The people agreed to reject Christ, but to ask Barabbas, whom that preamble time they threatened to be arrested and said that he is a sinner.
Lino wamuona kuti gulu la anthu awawa anatsusa kapena kuti anakaniza Yesu Kristu amene ndiye woyera wa Mulunguyo ndi kukapempha Baraba amene nthawi yakumbuyoko anampeza sonzofoka ndi kumunena kuti munthu ndi wolakwa woyenera kundende nkumanena kuti amene amasulidwe.
Here we can fully see that a man can never manage to choose the right thing because he is very sinful and most sinful before God.
Urundumbono mwe tikhoza kusimikiza bwino kuti munthu sangathe kusankha bwino pa zinthu zokhuza Mulungu chifukwa munthuyo ndi wochimwa ndi wonyansisisa pamaso pa Mulungu.
And if you can see somebody rejoicing because of whatever he has chosen, just know that it's because he's blind, he's having done in his heart.
Ndipo ngati mutaona munthu wina akukondwera nkumadzimva kuti anapanga chisankho chabwino nkumasangalala umene amene mukangoziwiratu zina kuti munthu ndi wakhungu ndifanyaka kukondwera ndi nyasi zake.
Verse 15 says, and killed the prince of life, that is Christ, whom God hath raised from the dead, that is Christ, whereof we are a witness, we are preaching this Christ.
Pamene mundimera 15 akuti ndipo munamupha mkulu wa moyo kunena tuza Yesu Kristu amene Mulungu anamuukitsa kwa akufa mungatizwa kuti Mulungu anamuukitsa Yesu Kristu ameneyo. Za ichi ife tili mboni kunena kuti tikulalikira Yesu Kristu pachikidwe.
So he was testifying Christ, he was witnessing Christ, the same Christ whom the people reject and crucify is the Christ whom this one was preaching. We have only a singular Christ, Christ of the Scriptures, worthy to be preached to the multitudes of people.
Ndetu akwama mboni Yesu Kristu, Yesu amene gulu la anthu ambiri linamukana amene ndikumpachika pamtanda, ndipo ameneyo ndiye uthenga, ndipo ifeso tili umboni yakulalikira Yesu Kristu ameneyo pamaso pa anthu onse.
In season or without season, Christ is the message. He is the only gospel, ready and worthy to be preached to the multitudes of people. But blessed is the one whom the Lord draws to Christ and opened his ears and eyes so that to hear Christ of the Scriptures.
Munyengo yake kapena popanda nyengo yake Yesu Kristu ndiye uthenga umene tidzawulalikira ndikuika mamo mu uthenga umene wowo ndipo odalitsika tu ndiwo amene maso watsegulidwa. Ndikukamuona Yesu Kristu amene yopachikidwayo kunena kuti ndiye mpulumusi wa anthu ake okha.
So when we go back to the book of John chapter 19 now verse 6 besides.
Tifayake tikabwerera ku buku lomwe tikuyangana la Yohane chapter 19 ndi mayake ya 6 iyo kunena kuti.
Here there is Pilate with Christ, the other side there is chief priests, officers and the people.
Faba mukamaona ndiye kuti mbali inayi kuli Yesu Kristu komanso Pilato pamene mbali inayi kuli akulu a ansembe ndi anthu ena.
Which means we can say that there is a law, court versus congregation claims to be a church.
Zomwe zikutanthauza kunena kuti apa pande kuti bwalo la chigamulo bwalo la chilamulo layimirira kuyang'anizana ndi gulu la msonkhano wa anthu amene amazifuwa kuti ndani opemphera.
The righteous judge is with the one claimed to be a judge, facing the people that claims to be innocent but they are very sinful before God.
Jeno oru zaona ndorunga mayo alimbari moz alipamozi ndiwi na amera mazichi esa kama zichula ikakulena kuti ndo weruza ameno jade birado kuyangani zana pamene mbari nayo kuti anthu amena madzesa okakuti ndi olungama amena madzesa okakuti ndi abwino pamaso pa Mulungu ndi gulu la anthu osala nsembe ndi anzawo.
Here there is two people, that is Christ Jesus and the Pilate, the judge. While here there is multitude of people, priests, chief priests, officers, all the multitude of people, the Jews are other side, facing each other, but having a word. One voice this side and a voice this side.
Ndiyo mukoza kuona no kuti mbali ziwiri mbali nayo kuri Ambuye Yesu komanso kuri Pilato pamene mbali nayo kuri ansembe akulu ansembe adikona maudi ndo siyana siyana ndi anthu amene machiona kuti ndo pemphera amene ali mbali nayo ndeno pali mau sopano amene akumveka pakati pamene akulu ankhudza sopano.
Now the innocent judge, the righteous judge, is just silent and quiet, speaking nothing. While claimed to be a judge, Pilate is just preaching to the people, this one who is silent, that is Christ. But once the message has been preached to the people of Christ, the people get annoyed and aroused, angry with anger, and grant that be crucified.
Ndiyo mbali nayi pamene kuli woweruzaona ndi olungamayo amene ndi Yesu Khristu anakhala chete osayankhula. Pamene wina amene amadzitchula yekha kukhala woweruza akulankhula kamene kuti kufotokozera kuwalozera anthu pa Yesu Khristu amene kuti ndani. Ndipo pamene anthu aja sopano amene ali mbali inanso atangomuona Yesu Khristu ameneyo pamene sopano nkwiyona dzuka mkati mwawo ndikuyamba kukweza mawu kufula kunena kuti amene ufuna apa chikidwe.
It was not Pilate that made the people to be angry. It was that Christ with the Pilate that made the people to be angry.
Koma ndose kuti ndi Pilato anawapangisa anthu aja kuti akhale wankwiyo anadzusa mkwiyo mkati mwa anthu aja ayi. Koma ndi Yesu Khristu amene anali ndi Pilato yo amene anapangisa mkati mwa anthu aja kuti mkhale mkwiyo anthu amakwiya naye.
People will never get annoyed and angered with the word of a man, but with the word of Christ, because the word itself arouse the heart that is sinful and to see the holiness of our Lord Jesus Christ.
Andutu sanga nyasidwe ndi kukwia ndi mau amuntu ai koma ndi mau a Yesu Kristu. Chifa mau woka ama gadzusa moyo wochimwa ndi kukawonesera kunyasa kwake kuonesera kuipa kwake pamaso pa Kristu.
That's why if somebody can preach of himself to the people, he'll be loved by many. Even that congregation will be flocking with many people there. But if you're the one who start preaching Christ of the scriptures, make sure you see the decline, you see the backsliders, you see people going away, returning back, because it is that Christ that aroused the angry in the hearts of the people.
Ichitu chifukwa chake ngati munthu wina atadzuka ndi kulalikira zake za yekha kapena kulalikira za dzina lake ndi ntchito zake zimene yamazitha nkuzichita adzakondedwa ndi anthu ambiri ndipo ngakhale chali chimeneyo izakhala yodzaza ndi anthu. Koma ngati wina atalalikira Khristu Yesu chifukwa cha uthenga umene wa Khristu Yesuyo akumuzakaona tsopano kubwerera mbuyo anthu ena akusiya kupemphera ena akubwerera akumaleka kudana nawo uthenga chifukwa ndi uthengawo umene sumakondedwa ndi anthu ambiri.
So you can see the oneness of these people crying with a loud voice in oneness, crucify him, saying he's worthy to be crucified.
Nchifaya ke mukhoza kuona sopano mgwirizano umene umakaoneka mbali inayi anthu onse atangoona Yesu Khristu anakweza mawu ndi kulankhula kuti mpachikeni iye kumuona Yesu Khristu ameneyo kuti ndiyenera kupachikidwa.
And when you proceed, there is a sentence whereby it says, take him and crucify him, for I found no fault in him. That is Pilate responding to the one voice of the congregation.
Ndifaya ke mundimo yemwe ndikamapitiriza ndikupeza maone na kuti analankhula zonena kuti mtengeni iye nimumpachike pakuti ine sindipeza chifukwa mwa iye uyu anali Pilato amene amakayankha gulu la anthu aja amene amakanena kuti mpachikeni iye.
Now let us see what the people responded from the word of Pilate the judge.
Ndeso no tade ndione nizimene anthu anakayankha kumuyankha Pilato oyo amene ndiweruza.
Verse 7. The Jews answered him, that is Pilate, we have a law, and by our law we ought to die, because he made himself a son of God.
Munimea 7, Ayuda ajabuka muyankha Pilato amakalira akuti, Ayuda anayankha iye, tirinacho chilamulo ife. Ndipo monga mwachilamulocho ayenera kufa chifukwa anadziyesera mwana wa Mulungu.
The question might be where the law comes from. It is comes from God.
Ndifunso nkumanena kuti kodi chilamulo chamanena chi chinachokera kuti mupeza kuti chinachokera kwa Mulungu.
And the Bible says that the law is holy because it is coming from the Holy One of Israel, that is God.
Ndipo Bible imasimikiza bwino kuti chilamulo ndi choyera pakuti chinachokera kwa oyera wa Mulungu, oyera wa Israeli amene ndiye Mulungu.
So the law of being holy has come to the people that are wicked, and Jesus Christ, who is holy, has met with the wicked people. Now the wicked people are saying that they honor the law that is holy while they are wicked, and claims to judge the Holy One with the holy law, without knowing that them they can never pass the judgment to Christ.
Ndiye chilamulo pokhala choyera chimene chinachokera kwa Mulungu chinaperekedwa anthu amene ndi ochimwa. Ndiye mukamaona tsopano kuti apa pali Yesu Khristu amene ndi woyera, ndipo ali pakati pa anthu ochimwa aja, ndi anthu ochimwa kupeza chilamulo chinafika pakati pa anthu ochimwa, anthu akuyamba kudzimva okha kumanena kuti timalemekeza ifeyo chilamulo, tili nacho chilamulo, ndipo chilamulocho tikuyenera kumpachika Yesu Khristu amene ndi woyera uja ayamba kudzimva okha kukhala oyera pamene ndi anthu ochimwa.
Leviticus chapter 24 verse 16 says,
chifukwa mbuku la Levitiko chapter 24 ndi miyaka ya 16 amanena kuti,
and he that blasphemed, and he that blasphemed the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him, as well as the strangers, as he that is born on the ground, when he blasphemed the name of the Lord, he shall be put to death.
Mundimeya 16 ya Levitiko 24 wakuti, ndi iye wakuchitira mwano dzina la Yehova amuphe ndithu. Khamulonse limuponye miyala, limuponye miyala ndithu. Mlendo ndi obadwa mdziko omwe, ndi obadwa mdziko yemwe, akachitira dzina la Yehova mwano awaphe.
So you can see God giving the law of blaspheming God, that that person is worthy to be stoned or to be killed.
Ndipo apa mutagona kuti Mulungu amakapereka chilamulo pa munthu amene ndi wochitira mwano Mulungu kuti munthu ameneyo akuyenera kuphedwa.
And when you go to verse 14, it says, bring forth him that hath cursed without the camp, and let all that hate him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him.
Tifo mukabwerera mbuyo pang'ono ni mea 14 anena kuti, tulukanaye ole tembererayo kunja kwa chigono, ndipo onse adamumva aike manja awo pamutu pache, ndi khamulonse limponye miyala afe.
So you can see here God is saying about taking out the one claimed to be the cursed one out of the camp, and the people to lay hands upon his head, and the whole congregation to stone him, to kill him.
Ndetu abati kuona Mulungu akulamulira kunena kuti adzimtulusa kunja munthu amene ndiotemberera, ndipo akamtulusa kunja kwa mudzi kapena kuti kunja kwa chigono, akamtulusa kunjako anthu onse amene anamumva aike manja pa iye, ndikuti khamulonse la anthu limponye miyala afe munthuyo azifa.
So this law was the law that was used by these Jews when they met with Pilate the Christ, that but he wanted to be killed.
Ndedu chiramulo chake nchimene chichi chimene Ayuda awo amachigwirisa ntchito pamene amakalankhula ndi Pilato uja za Yesu Khristu kuti Yesu Khristu amene ndiyoyenera kuphedwa.
So there is a coming out from the camp. There is a total unity of laying hands upon his head, and there is a congregation with the inwardness to kill the one who to be cast.
Ndedu pakuoneka pali kutulusidwa kwa kunja kwa mudzi komanso kuika manja kwa payo anthu onse amene anamumva amene nimboni kuti zike manja payo kena konso pali gulu la anthu onse amene akuyenera kumponya miyala amene kuti afe.
So the congregation is there with one accord to kill that person claims to be the Son of God. So Christ was made with this type of accusation while he was really the Son of God. You can see the law came first before the accusation took place. For example, in this world, the system of the world, these parliamentarian legislature, they meet together and make laws. The president, the executive arm, he just decided before one gets seen against the law that the members of parliament are making. Those laws.
Muta kuona kuti izizi zilimonga so mene zima kalida kutuziku lomwe di makala mori. Kunena kuti poyamba pungu wa kunyumba ya malamulu wa makumana. Ndi kukala pansi, ndi kupangala mulo. Ndi po president, ndi kwa midi yake kapena undazi ya anfamena magula nao nshido. Kunyumba ya bomaku. Ama kango sainira. Ndi po waka isainira. Ima kakala kuti lakazikika ndi la mulo. Mene apungu analipanga kuti likarepo.
God put this kind of law to the Israelites, to the Jews, because the coming out of this cursed one is the picture of Jesus Christ who is to come out from Jerusalem to the mount where they're to be killed and crucified.
Ndiyo mulungu poyamba. Analipereka lamulo limene lili kwa ana Israeli nicho linga chifukwa Mulungu amadziwiratu kunena kuti pali wina amene ndi Yesu Khristu amene adzafunike kuti adzatuluke kunja kwa mudzi wa Yerusalemu ndi kukaponyedwa kunja kukapachikidwa kunja monga mmene Mulungu anakonzeratu.
So because of this, God started preaching this in the Old Testament that time is coming when Christ will be arrested by the marches of people, and the people who lay their hands on his carriage, so that all the sins of the people should be transferred into the body of Christ, went there to the journey to the cross, whereby he will be crucified outside the village, and when he will be crucified there, all the sins of the people will be purged away.
Ndiye muta kuona kuti chinthu ichi Mulungu anayamba kuchilalikira kale kale ponena za Yesu Khristu amene kunena kuti adzatulusidwa mchipangano chakale kunena kuti Yesu Khristu adzatulusidwa kunja kwa muzi ndipo kuti anthu onse azafunika kuti ayike manja awo pa iye kusoweza kunena kuti akupereka machimo awo pa Yesu Khristu machimo adzachoka kwa anthu kupita kwa Yesu Khristu amene ndi woyenera kukapachikidwa pa mtanda ndipo kuti mukupachikidwa pa mtanda kwa iyeyo akamadzatuwa kwa kufa nthawi yomweyo kudzakhala kuchiritsidwa kwa zola kwa zanu kuti machimo adzachosedwa.
So when we go back to the book of John 19, verse 7, it says, the Jews answered him, we have a law. Which law? It's the law of God, the law that came from God. And by our law, that the law of God, this man is ought to die. So you can see that the coming of Christ, he was ought to die.
Mukamaona izizi mutha kuona kuti kubwera kwa chedu kwa Yesu Khristu amakabwera kuti akafe ndithu.
Why was he forced to die? Because there is Leviticus waiting for the Christ to fulfill it.
Nijifaja ni Kristo anabwela kutuzuko la pansi kutu agafi. Chifaja ni nakuta mafunika wakakwa niliste. Zimene zinale mbeduela mbuku lale vitiko.
So the coming of Christ in the New Testament is the fulfillment of what God said in the Old Testament.
Nifaja mga maona zaizi kubwela kwa chikuwa Yesu Kristo mchipangano jasko vano. Kuna hati tuku kangu kwa nilisa. Zimene mungu alata na zinenera tu mchipangano jagari.
So you can see that it's God who gave the law. That these Jews says what God the law.
Mukamaona muona kuti ndi Mulungu yemwe amene anapereka chilamulo chimene Ayuda ajambakane nakuti tili nacho chilamulo.
And again, when we look into the book of Genesis, chapter 2, verse 17 says,
Umaso katikabwerera mbuye kwambiri kuyanga na mbuku la Genesis chapter 17, verse yake Genesis chapter 2, verse 17 akuti.
Here we see God establishing the law in the world.
Abarutiona Mulungu akukhazikisa chilamulo ku dziko lapansi.
Verse 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest, thereof thou shalt surely die.
Ndimeya 17 ya Genesis chapter 2. Koma mtengo wakudziwisa zabwino ndi zoipa usadye umenewo chifukwa tsiku lomwe udzadya umenewo udzafa ndithu.
So here God was speaking about the death, and he was speaking about the tree, he was speaking about the eating, he was speaking about the knowledge. Everything that was from the mouth of God, God established it, and it was a law.
Ndiyo apa Mulungu amakakhazikisa poyamba chilamulo kulankhula za mtengo, komanso kulankhula zakudya, komanso kulankhula zakudziwa, ndiye chilichonse chimene Mulungu amachikhazikisa nthawi imene chinali lamulo.
So it was that law that God first instituted, put to Adam and Eve, that these Jews says we have got a law.
De malamulo kapena kuti chilamulo chimene makachira nkhula Ayuda wanchomwe chija chimene Mulungu atadana kachikhazikisa kwa Adamu komanso kwa Eva.
Galatians chapter 3 verse 13 says,
ndifaka kuti kabwerera mbuku la Galatia chapter 3 verse yake ya 13.
Christ hath redeemed us from the curse of the law. Which law? The law that these people, the Jews, says we have got a law that is ought to die. They made a curse of for us, for it is written, Christ is everyone that hangeth on a tree.
Umwani nakuti Kristu anatiombola kutembelero la chilamulo. Chilamulo chake nchiti chimene amakachita nkhula kwa Galatia. Chilamulo chake tu nchomwe chicha chimene anthu Ayuda jamakane nakuti tili nacho chilamulo chonena kuti munthu yakuyenera kuti afe. Chilamulo chake chimene amakachitchula ichi kwa Galatiyako. Atakhala tembelero mmalo mwathu pakuti kwalembedwa. Wotembereredwa aliyense opachikidwa pa mtengo.
So that was the law that Christ is the one crucified on the tree.
Yedu panali lamulo lonena kuti munthu wapachikidwa pa mtengo amene ndi wotembereredwa.
Christ was crucified on the tree so that the scriptures might be fulfilled.
Ndipo Khristu anakapachikidwa pa mtengo kuti malemba akwaniritsidwe.
As we are concluding, let us see few things.
Ndi pamene tikuomba mkota amuthenga uda tenti angane kuti zinthu zingapo.
Number one, when God created Adam and Eve, there was a tree of the knowledge of evil and good in the garden.
Chinthu choyamba pamene tu Mulungu anamlenga Adam ndi Eva munda wa Edeni, munali mtengo wakuziwisa zabwino ndi zoipa mundamu.
God planted this tree so that it should bring sinfulness in the world.
Kumbana ndi Mulungu mwini waka amene anachitodzala mitengo imene iyi ncholinga chinena kuti mtengo uwu ukabwerese chimo ku dziko.
The planting of the tree was the accepting of eating from the tree that would bring death to the people.
Kudzaliba kwamtengo umenewo kunali kukakhazikisa kudya kwamtengo kumene munthu akazadya azakachimwa kudziko lapansi ndipo tchimo lizalowa mdziko lapansi.
So sin entered into the world through the eating from the tree that Adam ate.
Tchimo linalowa mdziko lapansi kuchokera pamene Adamu anadya chipasocho.
When we go to the Old Testament again, when people sin against God, the Bible says the vipers, the group of vipers, the snakes came and bite the people.
Patikabwerera rumbukula chipangano chakare momwemo tipeze zonena kuti ndipo nthawi imene anthu anakhala ochimira Mulungu ndipo kuti njoka zinayamba kuwaluma anthu.
And God told Moses to make a blood serpent and put on the tree so that the sin of the people should be purged away.
Ndipo Mulungu anamuza Mose kuti apange chinjoka chamkuwa ndikuchipachika pa mtengo kuti amene anthu akayang'ana pa mtengo umenewo adzichiritsidwa.
Don't forget, at first there is a tree, and he is speaking about the tree again.
Ndi musayiwale ndikuti poyamba pali mtengo chomene wadzalidwa uja ndipo apaso pakuyankhulidwanso za mtengoso.
Number three, the law of God made it clear that cursed is the one hung on the tree.
Chinthu china chimenenso chikuonekera apa nchoti Mulungu anachipangiratu chikuchikhazikisa kuchifotokozeranso bwino kuti ndiwotembereredwa munthu amene akupa chikidwa pa mtengo.
He started with the tree in the Eden garden, and in a tree that was announced by Moses making the snakes, the blood serpent on it, and the tree Christ to be crucified on.
Muona kuti pali mtengo oyamba umene ukuoneka mbuku la Genesis umene unazadiwa munda wa Eden. Komanso pali mtengo umene ukuoneka mchipululu pamene panapachikidwa njoka ya mkuwa, pamene anthu anachimwa, Mose anapachikapo njoka ya mkuwa. Ndipo pali mtengonso wachitatu umene Yesu Khristu akukapachikidwa.
So because sin entered from the tree eating of Adam into the world, Christ had to redeem the people through dying on the same tree so that the battle should be over.
Ndino chifukwa chonena kuti munthu anachimwa Adamu anapembedwa ochimwa chifukwa chakudya chipaso cha mtengo. Momwe monse Yesu Khristu anafunika kukapachikidwa pa mtengo omwewo ncholinga chonena kuti nkhondoyo ikathere pamenepo.
It was on the same tree that Christ to be crucified, whereby the sins of the people will be taken away.
Chifukwa tu unali mtengo wake omwewo umene Yesu Khristu akapachikidwepo umene udzachititse tsopano kuti chimachimwa ake anthu ombolewa akachotsedwe.
We have been redeemed through the dying of Jesus Christ on the tree.
Kotero taomboledwa kupitira mu imfa Yesu Khristu amene anapachikidwa pa mtengo.
Because Christ is the one who is crucified or hung on the tree. Christ was made sin, but he was not sinning. He was not a sinner, very holy in our prayer so that our sins should be taken away.
Chifukwa kuti wotembereredwa ndi munthu amene akupachikidwa pa mtengo, ndipo Yesu Khristu anakhala anawerengeredwa uchimo ngakhale iye anali osachimwa, koma anawerengeredwa uchimo mʼmalo mwathu ndi kukapachikidwa pa mtengopo kuti machimo athu akachotsedwe.
It was just counted on him to be a sinner, but he was sinless so that he might manage to take away all the sins of the people.
Anangowerengeredwa athu kukhala ngati wochimwa koma iye ali osachimwa kuti akakwanise kuwombola mphulupulu za anthu ake.
Thank you to God because of the dying on the cross, because it was on that cross that my sins were taken away and was made righteous before God.
Tiyamikatu Mulungu chifukwa cha mtengo umene umene Yesu Khristu anapachikidwapo, chifukwa kuchokera mu mtengo umenemo ndi mmene ife taomboledwa ndikupeza chipulumuso kwa Mulungu mwa Khristu.
That's why when we think about this Christ, we see him as amazing grace. and we just always sing how sweet the sound that saved a sinner wretch like me, the lost one but found.
Chifuwa chake polankula kapena kuti pamene timuona Yesu Kristo amene itu timuona monga chisomo chodabwisa kapena kuti iyeyo ndiye chisomo chodabwisa chimene chatipulumusa ife anthu ochimwa onyansa kupulumusa tu.
May God help us continue seeing Christ of the Scriptures, because the more we see Christ of the Scriptures with his glory, the more we see our sinfulness before him, the more we learn of Christ, the crucified one.
Ambuye atithandize kuona Kristo opachikidwa amene amaoneka mmalemba umwe, chifukwa pamene timuona iyeyo nthawi yomweyo pamene ife timaziona kuchimwa kwathu, ndipo kuti pamene tisiona kuchimwa kwathu pamene timakaona chiyero chake cha iyeyo.
Let us look to God in prayer as we are closing this time of worship for today.
Tatiyeni tipemphereni pamene tikutseka mapemphero amasanano.
Dear Heavenly Father, we thank you this afternoon here, but morning other side. Thank you for making it possible that we meet together in the cross and worship you, dear Savior, the Christ of the Scriptures, the Savior of his own people. We thank you, we glorify you, Lord Almighty, for making it possible that we see you with your beauty in the Scriptures preaching. As of now, we are closing this time of worship. We ask you, Father, to intervene, to bless us, to protect us, to be with us. Let that will be done as it is in heaven, same on us. As the day have just started, some other side, some prayer that you bless them, you protect them, you uphold them with your grace. It is in the name of Jesus Christ that we pray. Amen.